kungaphelele endleleni ngenxa yamanga ekuqaleni wangishaya ngaphakathi enhlizweni konke kwaphelele.